lazima unipatie dhahabu za dunia. Kalamu na karatasi nitunge zangu fikira. Tusahau wasiwasi wa kesho, na leo lifanywe leo. Uko hapa tunaomba tushereke pamoja.
I just wanna see you.
I just wanna see you dance. I just wanna see you dance. I just wanna.